Yeah.
Zwap.com.
Yo, yo. Bomboko.
Kutoka alo. Kama utani moyoni yameingia na mimi nimeshazama. Tulikutana TikTok ndo mwanzo kufahamiana. Mara ghafla binibu, kila kitu tunaendana. Ameninasa ka wimbo, sitaki acha kumtazama we. Penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Asa nataka watu unanipenda niite baby.
Baby wangu.
Kwa wasio amini we ni wangu niite mai.
Mai wangu.
Hata ukini posti caption yandika sweetie.
Sweetie wangu.
Ukija kukutongoza wambie nina mpenzi.
Mpenzi wangu.
Konde boy come number one. Mwombe Mungu uzima. Tatizo la mapenzi kanituma mimi. Nikupe. Nikupende. Iwe mabonde milima. We fly any weather. Tubani ndo mimi wa upendo. Nikupe. Nikupende. Mwoga kuchiti no rest. Ya uongo ndo kabisa siwezi. Likizama unotamba ni mwezi. Na kuposti wajue sijiwezi. Baby una penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika, ah, so. Jua kama unanipenda niite baby.
Baby wangu.
Na kama ukini posti Snapchat niite mai.
Mai wangu.
My one and only. My love. My sweet.
Sweetie wangu.
Wakija kukutongoza wajibu we una